onye bụ ọnụ ka ọ ga-eji kwuo okwu dị mma. Ofu moto ju na ya ma eji otu ọnụcha, ọtụtụ moto ndị ọzọ ga-eji elili otu ọnụcha. Gabụ ibu nataba ebe ibe na-adị ka ọ na-adị adị ekwunye ekwu. yaga.
No.
Only Sabolo one here with a good man. Oh, Jugunya Lanya Guama. Iva Mula Mukiva Walla Wall.
I'll go back.
Ogene can I be the heavy door? I have a new chassis. Ogene can I be the ego? I have a new chassis. Ogene bu new chassis. I'm a puber of mano. Ogene bu new chassis. I never had a chacha. Ogene bu new chassis. In Quebec, Nabia. On any sinon, not the ma. Yo. Omeo sinon, not the ma. Yo.
More music at NigerHighlife.com.